No, it's a trap.
Mangena mina kalo mama mtakaba Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Le game ngidlale ngathi umlabalaba Masphuma e club in the shield sapa sapa Mangena mina kalo mama mtakaba Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Le game ngidlale ngathi umlabalaba Isizwe sasibukundwane sapa sapa Ungangpan Ngifuna ngasho mfana yethu ngangiphani
Spill it
Ungangiphani
Young
Ungangiphani Ngiphethe konke mfana
yethu Isithumbane sejuban Indangi phume Milan Nesiqube siphume Japan Zatela mina ngangiphani Mhlampe ngakuphi ispan Emini yimi njonja Ngithola ufu ngingenjani Hlapa hlapa sibiza My cup might give you a seizure So hlala kwesakhe isiza Ungazubangi mingciza Ngiphethe noma masita Base swatini insizwa Nase Congo tsetami tinja Kude lo ngakusita Yeah, I could break Set a bag Cost a much bigger bag Too much swag All these bands Need a much bigger band I got stains But your man Is a much bigger fan When I land at the bank It's a different kind of dance Yeah
Mangena mina kalo mama mtakaba Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Le game ngidlale ngathi umlabalaba Masphuma e club in the shield sapa sapa Mangena mina kalo mama mtakababa Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Le game ngidlale ngathi umlabalaba Isizwe sasibukundwane sapa sapa Ungangiphani 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 Angifuni ngasho mfana yethu ungangiphani Ungangiphani
Ungangiphani hey when uman what's now one cause I get like seven ungakhohlwa ngekhoko mfuna ukubona isabani so if I'm in your hood I'm giving back to umphakathi I got horses in this engine it's a polo game ngidla manje shame that's the jungle way if I won't get no good give me some have to roll the way it wouldn't have gone away that shit don't go away don't mean to brag but this bag's got a bag for the At the bags, tryna squeeze into the band In my mans, make your mans need a fresh pair of pants When I land at the bank, it's a different kind of dance Ungangiphani
Mangena mina kalo mama mtakababa Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Le game ngidlale ngathi umlabalaba Masphuma e club in the shield sapa sapa Mangena mina kalo mama mtakababa Mafungu kuti nguzuma ngumamalala Game ngidlale ngathi umlabalaba Isizwe sasibukundwane sapa sapa Ungangiphani 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 Angifuni ngasho mfana yethu Ungangiphani 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 Ngiphethe konke mfana yethu